morago ga magatwe mabapi le go thapiwa ga mokaedi wa ditšhelete Rethabo Lehutso, motsamaisi le mokaedi yo e seng wa leruri Re Edwin Tšhane ke lekgotla la theomolao la bokone bophirima le go outsourca lephata la financial services ka madi a a kwa godimo, motsamaisi wa data management system eo e sa bontsheng maungo le boleng, go matshwanedi gore go nne le dipatlisiso tse di tseneletseng gore bobodu mo go tsotlhetse bo senolwe. Ntlha ya gore ga go a tsewa kgato epe mabapi le fruitless and wasteful expenditure ke sesupo sa gore sa go se kgathalele madi a ba duela lekgetho le go diga seriti sa kokoano theomolao ya bokone bophirima. DA e dumela gore lekgotlana leo le ikarabelang mo go tsa oversight ya legislature le reteletswe ke go dira gore bao ba amegang ba tseye maikarabelo a go tlhoka go tsamaisa ka mokgwa o o maleba. Tsamaiso e e sa tlhomamang, go supa boeteledipele jo bo tswileng diatla, go tlhoka maikarabelo mo disugeng tsa setheo, gore gapeletsa go ngongorega ko go Public Protector, Integrity Commission, Public Service Commissioner le South African Services.